Kulembera mulugendo lwange luno laba amayengo omuyaga ebijjajeni nyama wanirira ebyokusiibibwa nywererenga ku lwonzi Yesu oluwanguzi kwota ebigere byange bibenga bijja gy'oli ebirowoozo birowooze ng'ebibyensonga akamwange ogerekotera mutukuvu bibeere ssaddaaka biranga ekitiibwa kyo zenne wooteyo kulembera Sibize awatali kubeerwako kwata mekkubo we litali kulembera zenne wooteyo kulembera mu lugendo lwange ntambulenga nawe kubanga sibize awatali kubeerwako Olusi telebuka embeera yensinga enfunzisa amaanyi ne gansibwa ne mpamma nteeno n'eri saba ennyama nesitula wakati mu kusoberwa ngumire ku bisuubizo by'onfuna essuubi be mulamu wadde omubi nga kasuka obusaale gye ndi nga nnyigiriza ansuule nve mu maaso go naye bwezijjukira amaa agayawula ennyonjo nebwayitawo nange n'enziramu essuubi nti ndiba muwanguzi zenne wooteyo kulembera mu lugendo lwange ntambulenga nawe kubanga sibize awatali kubeerwako kwatema ekkubo we litali So